Bofiso kuva ministry evunanyizibwa ku byobulamu mu gavumenti ya Uganda basambaza ebyogerwa nti akawuka Nipa virus akasirikitu kandibanga kayingidde mu Uganda oluvannyuma lw'amawulire agakwata ku kubaguka kw'akawuka kano mu ggwanga lya Buyindi. Ekiwandiiko okuva mu ministry y'ebyobulamu kize oluvannyuma lw'amawulire agalayitingana naddala ago agagenda ku mikutu emigattabantu egya TikTok n'obufaananyi obwa video agalaga nti Uganda erimu abantu abafudde akawuka kano akayinza okuyisibwa mu mmere oba omuntu okubeera okumpi n'omuntu akwatiddwa akawuka kano. Dr. Daniel Kyabayinze, Director avunaanyizibwa ku byobulamu ebyalukale mu Minisitule y'ebyobulamu, agamba nti amawulire agasaasaanyizibwa abantu abo si matongole era tewagwandde kubaawo omuntu yenna yeeraliikirira. Kyabayinze waayogeredde bino nga mu Buyindi ekirwadde kino kyabaguka oluvannyuma lw'abakozi babiri ab'ebyobulamu mu kitundu ekya West Bengo okubazuula nga balina akawuka kano mu Desemba w'omwaka oguyise. Obweraliikirivu bugenze bweyongera mu Uganda tyosanga akawuka kano kayinza okuyingiramu olw'abannayuganda abagenda babeera mu bitundu by'e Buyindi. Kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, World Health Organization, kigamba nti Nipa virus tennaba kubaako wonna wezuuliddwa mu Afrika bukyetandika kubuulirizibwako mu mwaka gwa 1998. Amawanga gekasinze okukosa Bangladesh, Buyindi, Malaysia, Philippines awamu ne Singapore.